Mr. Mistari wanatanga G-Con ule jama wata Jomino of course apa mtawala nijua mido makmende siwezi kwa ya kama ule bully wa mazgwende I'm just a man, I'm just a banda nina sauti so nipande baby kwenye club sauti so mini ko easy kama brand odol jupesa hiko mina ball kama player wa goal si udajua ni kukamua kamua mpaka fibe ina nishika nina mafua mafua kama ninyege brosa bina joy iko kakuna jeve itakina wa njiko muget stone cast even car biko napanda juu ya queen elizabeth ina kingdom nita split maka masa ipote vein chusaini na sesini siwezi wacha ale mini shafika vya tuza mwali mujini jusa hivi ni kajuzi na renda rude chene ni kudu
si hile inafa kufanywa hivi ni hile inafa kufanywa oji hile inafa kufanywa wacha ni kushu hile inafa vile inafa kufanywa hivi ni vile inafa kufanywa haujui vile inafa kufanywa wacha ni kushow vile inafanywa
basi wacha ni kushow vile mi ufanya kavo mistari babam sema panga mi upenda sampuli na tikikanga ndio kikam through inapata niko ma bang bro bad boy kichana bad girls kuchana mo pata doma dema bye bye magic to my jeans blouse imejipanda kisikia nilikama lishamalizwa na madam dem na yoko lone your mind na shanza kujiku I had to decide her lines. She's Calvo, I'm all up in your flow. Na die boss, you nipe like a vroom vroom. Next up, we all up in the car. Miss Quadrisha, I said you are what's up. Simu Moto, another what's up. Calvo, Miss Daddy, you're me ufanya.
Vile inafa kufanywa. Hivi ni vile inafa kufanywa. Oji vile inafa kufanywa. Wacha ni kushow vile inafanywa. Vile inafa kufanywa. Hivi ni vile inafa kufanywa. Oji vile inafa kufanywa. Wacha ni kushow vile inafanywa.
Unachukua kasimu alafu fast unapigia wanjiru keju unaosha buda make sure ni safi jingizi apo kwa shawa buda piga marashi na feel fine kauna form
tukudai wewe
kwaza leo nina pesa kuruka ati rent sijalipa mia panda kumbuka mbaka huda na nipigia pigia kumbe piera makena lio na hemea hemea even if inafa kufanya ya wacha ni kushow vile inafanya nilijana na nipenda juu ya fame wapi kumbe ni plaka ni anataka nika sema mini boss of course jingo kama ni matenda mpaka alafu
vile inafa kufanya hivi ni vile inafa kufanya oji vile inafa kufanya wacha ni kushow vile inafanya vile inafa kufanywa hivi ni vile inafa kufanywa haujui vile inafa kufanywa wacha ni kushow vile inafanywa vile inafa kufanywa hivi ni vile inafa kufanywa haujui vile inafa kufanywa wacha ni kushow vile inafanywa vile inafa kufanywa hivi ni vile inafa kufanywa haujui vile inafa kufanywa